jamii. Nilinde, nilinde, mimi nitakuona we. Kushinda we. Nilinde, mimi nitambe. You make me enjoy life, I swear, you make me enjoy life. Wani tunda peponi, size yangu mentosha moyoni. Yani, kila sekta kia nani, uzuri tabia kakujalia manani. Una nyota ya angani, soni giza unangala maishani. Sikia, sina swali kitandani, penzi lako sio la dunia hii. Come close mama. Ajami, nilinge, nilinge, mini linge. Ajami, nilinge, nilinge, mimi nitakuona we. Kushinda we. Nilinge, mimi nitakuona. From heaven, the flesh red, I say, I love you now and ever. I love you, oh, I need you. Let me kiss you, baby. My number one, only is you. I'm the king, queen is you. Let me live and die with you. Ninachotaji tuzikane, baby. Mini nacho taka tuzikane, baby. Una nyota ya angani, sioni giza unangala maishani. Sikia, sina swali kitandani, penzi lako sio la dunia hii. Come close mama. Let me kiss you, baby, mwah. I say, I love you, oh, I need you. Let me chew you, baby, mwah. Creva Junior. Ajami, nilinge, nilinge, mi nilinge. Ajami.